ndi mutume elawe wantuma wansubiza nti olibeera nange olinamanyi kyokka mukama otula mu nse siite balabe bano abanduma bano museno Zabutia, newe bunaja, ori nange, ori nechapa, ori nechapa, echensi yona, si te mamu, gawori, hey, ori songa yange, embeza womo seno. Chakolia, banonya chakonya, webibula neba chankarana, bambi batesa bubi, nandala, gensi ebe ganyi, nabono, nabula butua, orokoba, mochala weyari anoye, ze jaja yanjigiriza, yeso nsingira byonna. Yofu yanjigiriza ne mumuzibu nsinze erinnya lyo Yesu Sijukira bulungi ebigambo bye Ensiru eyamwegana yali mu bulumi era yakaba naye yayimba Yofu yanjigiriza ne mubuzibu sinze erinnya lyo Yesu Oli nsonga yange embezawo mu nseno Siitya ebigambo byabwe Yesu gawuli kuba manyi
www.mp3ugandanmusic.com.